Uganda Charles Kamaiga alungamiza government kungeni entufu yukutulamu mutindo kwebe njijiriza mugwanga ngesilalisi buwa kunnimi enzali lanwa. Wabade yetabie kumbage yoku jaguza no kwebaza katondo ulekula edia degree yukusatu mgenjijiriza kangao. Omulangira Dr. Ronald Mulondo akumkulembira ko Ssaabasajja Kabaka Isaza Bulemeezi gye yakonodde okuva kasozi Makerere nga asinzira ku Kigo Gardens Katikkiro akinoganyiza nti obutakuza nnimi nzaaliranwa kizingamiza nnyo eggwanga lino amawanga amalala ne gadigitako mu by'enkulaakulana. Bwatyo Katikkiro alabudde abakwatibwako ku byenjigiriza kumalira abaana b'eggwanga ebiseera nga babasomesa ebyo ebitabazimba ate nga buli mu nnimi ngwira ezimalako n'abantu emirembe.
Nze nasoma ebyafaayo by'ebulaaya bwezi bansomesa byafaayo bya bwakabaka bwa Buganda bwe boogera Kabaka Mulondo babanga abali mu lugero ate nga yaliyo biringa ebyemboozibooza eryawo lwaki bansomesa First Revolution ne batambuulira nsibuko y'ennono y'entebe Kabaka mwatula lwaki eyitibwa Nnamulondo lwaki bansomesa Napoleon Bonaparte lwaki tebansomesa Kimera eyamerusa Obuganda kiki lwaki abantu basobola kuteesaza mu paalamenti mu Luganda lwaki gwene weebuuza ne kikusobera ne batawaana n'Olungereza omuntu alina ensonga ye yasimba ensonga yanditujunye naye omusajja nga tasobola kugirambika yasomera Kalasa.
Bwatyo Katikkiro nga akuutira bonna bakwatibwako okunnyikiza era n'okwetegereza ensonga y'okusoosowaza ennimi enzaaliranwa mu kifo ky'okuteesezanga mu nnimi engwira. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza nnyo Dr. Ronald Mulondo Kangao olw'okuweereza Kabaka we mu buli mbeera yonna n'okuweereza okw'enjawulo kwatuukiriza ate mu bwesimbu.
Leero Katikkiro, obuwanguzi bw'Oweekitiibwa Mulondo bwoleka obusukkulumu obusobola okutuukibwako singa omuntu abeera mu malirizi. Oweekitiibwa Mulondo Dr. ono abyogedde bulungi, abadde ne gavumenti nnambeera gy'akyalina ey'essaza ly'e Bulemeezi eyina emirimu mingi egya buli lukya, emirimu egyo n'agattako egya St. Peter's Bombo Kawule. Mukama wange Katikkiro, abantu bangi balowooza nti obeera dayirekita w'essomero tigwe ebyo obeera kawowe, naye nyinza okugamba nti dayirekita ye muntu asinga okuba ku bunkenke. Omukulu w'essomero asobola okusumagiramu naye gwe obeera otunula essaawa 2:24 era mwalabye omwana eyayokeddwa obuuki ne basiba dayirekita.
Omujaguza Dr. Ronald Mulondo Kangao nga yakulembera ko masomo gye Ssaza Bulemeezi yemye okusigala nga aweereza Kabaka we obutaweera.
Bakabona banyabo PhD kujja kujaguza na kulya mmere kye kyokka. Reverend Father Bone Senteza bwe nalimaliza yambuuza ekibuuzo owuyira otya, ne mugamba mpulira okutya, mpulira okusoomoozebwa kuneneko mu bulamu bwange okuba kati nga maze PhD kubanga ebinsubirwamu mu ggwanga Uganda ne Buganda eno kati bingi era sitoo mukama wange kamala byonna nja kusuubiza sisobola kuswaza Ssaabasajja Kabaka ng'omwami we dokita byonna nja kubikola n'okwegattako mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko nga tukola okunoonyereza okunaatuyamba ebiwandiiko mbikoze era nkyabiwandiika era ndowooza nti eno ntandikwa si nkomerero ey'ebyo bye nteekeddwa okukola nga dokita.